Oho! Waite baria. Hapa sauti ya Captain Shiro Mwamba Mwamba ge uchuma nondo stili waya. Inakubaliana na wewe she. Weka baria. Oi baba. Japa baria. Weka tena walete. Walete. Umongo. Walekeze wenzako. Oi baba. Tommy Jones ni noma.
Weka tena.
Wakarisha vikao. Wambie waji yule, siogope waji tena. Nipate kijanja mama, wetoroka waje wasiogope galama na lobi chonse za galamia. Kama pesa zipo mama, tuto azuri wa oi baba, we mitungi ipo tena. Sholo mwamba ni pagehu, ije itito yupo kweka. Singeli atawakilisha, wambie waji tena, siogope waji mama. Wambie waji waje, siogope waji waje. Wambie waji waje, siogope waji waje. We kabaria, ndo kwanza linaanza ilipatila kijanja. Chele watwende mwanangu jipigirie. Kuhusu njia jangala miamie. Patira leo mwanangu la kijanja. Na wanaote tunafuta na kiwanja. Weka baria. Nataka nitoke na wewe. Nataka nikaspendi na wewe. Nataka nitoke na wewe. Ukipatira lobi na wewe. Basi tena kajiandae mama. Kajiandae tena. Kajiandae tena. Kajiandae tena baba. Captain Shiro Mwamba nakubaliana nayo meneja waso msalimiwe wangu alimwangaza habari ndio hiyo unaambiwaje na hiki ni kigenge cha 360 habari ndio hiyo chapa habari ya weka nambia mwenyewe tia mkono papa weka nambia mwenyewe tia mkono papa weka nambia mwenyewe tia mkono papa utakachokuta weka kusaizi yako oi mama utakachokuta we baba saizi yako mwamba game utakachokuta na mwamba saizi yako utakachokuta na mwamba saizi yako weka tena hapo hapo patam kwa hapo titoe mama hapo hapo patam kwa hapo titoe dada hapo hapo patam kwa hapo titoe mama hapo hapo patam kwa hapo titoe basi walete Tommy Jones walete wapembeni walete mama mama walete waje kati walete jamani oi baba weka baria kaka eh uje tufinde sidimba sidimba twari tena wana kuniskera twende tena kibao kata kata mama kata kata kibao kata dada mama kata 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 kibao kata kata dada kata 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 tena kibao kata mama mama kata 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 tena kibao kata dada kata 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 tena kibao kata mama mama kata kata dada tena wetu mwatafuta na leo tumwapata baigogo baigogo weka tena baigogo baigogo wewe dada baigogo weka tena baigogo mama sasa tikisa wezere twende basi tena moja moja dada moja moja wechezesha moja moja dada moja moja wetikisa moja moja dada moja moja mimi nataka moja 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 wetikisa moja 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 wechezesha moja moja mama moja moja basi weka moja moja jamani nalikosha wewe wambie waje siogope waje wambie waje siogope waje wambie waje siogope waje
RJ the DJ all day.